Ah yeah yeah yeah. Oh, whoa, 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 whoa. It's night. Kwako nilijaribu na chokiweza, ila bado menacha sokesi. Mazuri yangu kwako ya kukupendeza. Sikula umu labda uliona mepesi, kama umepata wa kukudekeza. Nayo sawa we enjoy basi, bora siku fosi ninge kuja teleza. Uenda tunge maliza na kwa risasi. Na wakati naruhusu nitawale penzi, ndo nikajichanganya. Ndo mudo katumia kwenye shamalezi ambayo siku dhani ungefanya. Ulianza kuniumiza kichwa na utosi, kwako siwezi sema na mkosi. Hata nisioweza kwako nilifosi, ili mradi uwe na thamani. Nimekubali kukuacha, nimekubali kukuacha, nimekubali kukuacha, nimekubali kukuacha.
Man, you already know, man, for real. Go back, go back to the streets where you belong. Ata siku miss, you be playing with my feelings. Vitu na twist minion inakate villain. Villain, 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 villain. Back, go back to the streets where you belong. Ata siku miss, you be playing with my feelings. Vile vitu na twist minion inakate villain. Villain, 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 villain. Aliomba Carola itaka kuwa brown. Alinyonya mode wild, kakadunga gown. Mumu wana kwa streets, nikiwa ndani ya crown. Mgejua shake wa my beats, mgeniona niko down. Nikiwa na we nikomba, kiwa mbali nikora. Nina banka gikomba, lukumba ya lukumba. Nasokota kidonda, hata ya juzi sitapona. Ndiyo na inakumbuka, mini fala nikuchipo ba. Ulko umesota, nikakonjesha kalamari. We mtu wa smocha, kila kitu silver yani kwa mangoto na mbota. Ulize shingapi ukacha kwa window shop. Nika kuonyesha shoka, kanza kunitoka. Kidai pluka moja, unadai umechoka. Nambiwa na masoja, ati leo umechotwa. Na kuona uko umoja, unandisho uko ocha. Ni makosa. Na kuona uko umoja, unandisho uko ocha. Ni makosa.
Ulianza kuniumiza kichwa na utosi, kwako siwezi sema na mkosi. Hata nisioweza kwako nilifosi, ili mradi uwe na thamani. Nimekubali kukuacha, nimekubali kukuacha, nimekubali kukuacha, nimekubali kukuacha.